ringa mana umepima. Kwenye uchochoro wako ninapita mazima, baby. Na napenda sana ukiniita vijina. Yani darling we, honey we, baby we, sweetie we. Nakupenda girl, nakupenda girl. Pozi ya kuibia ukiongeaga uko nyuma nyuma mzigo bambia. Yani we dada, hayo mapenzi yako pombe my dear. Mina zima girl. Yani darling we, honey we, baby we, sweetie we. Nakupenda girl, nakupenda girl. Dancey, 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 dancey. Nanishika sana. Ule ukuti, 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 mama. Unavyo dancey, 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 dancey. Nanishika sana. Nakupenda girl, nakupenda girl.
Unavyong'ang'ania kama katoto na lala.